Sebomuko manyoko yogumpade atomuto bwatyo babi musibye nnyo kibadde kyangu okugana ne weerema bakugambye nti nayagala fumbe ekirungi ky'okoze kuba baba tuzala oyo kiremya Mukama amutyewo kamutwale ekibe kyatika gye ndi mukuume era nga mwagala zemuloze kubanga muto bambi sijja mbonyeza omwana mwagala bambi ndabye nnyo mpulira mbuusabuusa oba kituufu mwanyoko mwendiza nabanno bwenkikiitana mpulira nsiddemu kyokka togamba nti oba olyawo ngwaddalu kale kamutwale ekibe kyatika gye ndi mukuume era nga mwagala zemuloze kubanga muto bambi sijja mbonyeza omwana mwagala lwabutalina ekitiibwa kye alina eriisa eribejja kyokka alina erangi gyagala zimuwala lwakuba wange naye muko webalisibye nnyo kamutwale ekibe kyatika gye ndi mukuume era nga mwagala zemuloze kubanga muto bambi sijja mbonyeza omwana mwagala nkusaba otukyalire nze gye mututte osanyukemu naffe nga tukyali bagole todagalwa ntambula mugambe lulinja takisi mu paaka bamizikoya nnyo simanyi bw'oli bamuhonda ye kubamanya alina ekyejavuga nnyo ate nno bwomuwadde nza susawo wabula tomutya sipiri n'amasaali ge alisitere egali azisobola zemusibye mutwale abe nange kubanga mpulira mwagala zedayika ebyo mwana omuto bwatyo sijja mbonyeza kubanga mwagala zemusibye mutwale abe nange kubanga mpulira mwagala zedayika ebyo mwana omuto bwatyo sijja mbonyeza kubanga mwagala sijja mbonyeza kubanga mwagala.